Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Tolla tare sappo e jeenayi lewru janvier hitande 2016 sappo e jeɗɗi yande ƴaɓɓirima silmaji capanɗe nayyi e joyi meɗen tawa e les maison de la presse ɗo Bamako ɗo. Sakiraaɓe, hannde on kumpiti toon wiide guɓe murturɗe kañum e gouvernement leydi meɗen ndi fa yettoyaade e suroɓe dental leydi aduna. Ɓe fuɗɗi joddade e batu ila keñan to Alangérie to jowiɗo e dow kabaru kaldat e kawral ngal. Ley oɗo batu kanko notirteɗo Mohamed Mawloudou Ramadana jottino haalaji walde ɗum woni guɓe murturɗe notirteɗe Azawatɗe. Ɓe kolliti wiide kamɓe ɓe gikki lobbere e ley majjum fa sanne, saabi de homo fuu e maɓɓe sawtanike kabaru o anniyaji lobbi sanne mbawɗi saabi mbinde jaam ñiɓuɗo ley leydi meɗen ndi. Ley kabaru wolde fewnande e jaadinkoɓɓe dunke en andanɓe kabaru ndenago holliti wiide ana wajimbini e leyɗe gonɗe dow lefol sahel ngel tinno fawdere bawɗe muɗum fa ɓe ndenta ɓe ndena lefol ngol e manggal muɗum fuu. Ila oɗo kasara waɗi ñande aljumare nde to leydi Burkina Faso to ndenno leydi yankoɓe meɗen jongitiɓe saabi basiji ɗi kolliti wiide kamɓe ɓe keeɓi hen tiɗallaji mawɗi fa sanne, yoga e mabɓe kay nangama jaati. Ndenno ɗum waɗi soɓe gaɗi wullitago fewde e laamu men o tinno fiya kala dabareji kanɗi fiyede fa ɓe jawna kabaru kaldal e kawral ngal ɓe birfito e ngenaji mabɓe. Ndenno sakiraɓe, ɗi goni kabaruji mawɗi ɗi men jogani hande. Jottinoon kabaruji ɗi yo sakike moɗon Barke Cissé, min mbi on bisimilla moɗon e heɗade. Sakiraɓe, kumpite wiide guɓe murturɗe kañum e gouvernement leydi meɗen ndi fa yettoyaade e cuuroɓe dental leydi aduna. Fuɗɗi joddade e batu ila keñen to Alangérie to batu jowiɗo e dow kabaru kaldal e kawral ngal. Ndenno kanko ministre Alangérie kumaniɗo biltude kabaruji hakkunde leydi Alangérie ndi kañum e leyɗe goɗɗe holli nodditi kala guɓe ɗe fuu fa yettoyaade e gouvernement leydi meɗen ndi ɓe tinnoɓe dokkodira juuɗe fa ɓe gollida e ley kabaru kaldal e kawral ngal. Oumar Waygal, hono kabaru oɗo batu worri?
Ɗiɗo golleji puɗɗile otel noddirtegel al osarie kanko ministre kumniɗo hakkunde Alangérie leydi ele goɗɗo wakkati joni o ɓilli gueɗe ɗe fo littinde wiide ɓe kolla anniyaji mabɓe no kaldal e kawral ngal hani yarde yesso. Ɗum e tawede fo joti laamu Mali o sanne hollittinde wiide wakkati joni o no kaldal e kawral ngal wondi e tabirede ley leydi meɗen ndi. Ka o sappiki du hono tiɗalaji jiyaɗe ley sahal leydi meɗen ndi. Ɗum e tawede fo o yeggita e bonandaji goddude e wadde ley sahal leydi meɗen ndi. Kanko ministre o honnoɗo guɓe ɗum wonno murtuɗe kayfata leydi meɗen ndi, kanko e hoore makko ɗon o tawa o holliti wiide wakkati joni o laamu o hollay anniya muɗum dow bangal politique no kaldal e kawral ngal hani tabirede fa yettoyo kaldal e kawral ngal. Jeegoɓal gannongal ɗum won ɗo Bamako ɗo holliti wiide ɗati ana kaani yaltinede ley hen kanɗi rewde bangal politique fa hono nuygal sérié leydi meɗen ndi wori fa yettoyo e jaam e deƴere. Le majjo noddi gueɗe tati ɗe fuu fa yettoyo laamu Bamako kañe guɓe murtuɗe ɓe fuu ɓe tinnoɓe kokkidire juuɗe ɓe gollita.
Ndenno yoga yimɓele tawaɓe toon kolliti wiide kamɓe ɓe gikki lobbere e oɗo batu fa sanne. Ndenno kanko Mohamed Mawloudou Ramadan jottino haalaji guɓe murtuɗe notirteɗe Azawatɗe, holliti wiide homo fuu e maɓɓe kamɓe guɓe murtuɗe kañum e gouvernement o ɓe fuu ɓe cawtanike ɗinno ɗum woni anniyaji lobbi fewtude e kabaru kaldat e kawral ngal. Ndenno ko wawi saabi mbinde jaam ñiɓuɗo ley leydi meɗen ndi e manggal muɗum fuu. Ndenno kereɗen ko haali e dow faccitago Oumar Waygalo.
Wakkati joni o yoga e haalaji ɗi fuu jowiki wiide ƴeewe yello hono kaldal e kawral ngal hani naɓirede yesso ko yaawi. Ƴeewe ko yuɓɓino ley hen kañe ko yuɓɓaki ley hen huɗo haɗi kaldal e kawral ngal yaade yesso. Wakkati joni o yoga e haalaji ɗi fuu jowiki dow majjum. Laamu Mali o kamɓe e koye mabɓe wakkati joni ɓe derniki koye mabɓe hollitinde wiide tawiɓe kaaja foftere fa ɓe ƴeewa yello hono kaldal e kawral ngal hani tabirede. Suroɓe hakkunde ɓiɓɓe Mali ɓe kañe gueɗe ɗe fuu kolliti wiide wakkati joni o sina ƴeewe yello hono laamu hakkundejo kani waɗirede ley nokku o ƴeewe ɓotoɓɓe yelle ɓe daaki e nokku godfaɓe tete kaɓorɗe mabɓe. Farde yimɓe nadde le kaldal e kawral ngal jaati.
Sakiraɓe, kollite men ko woni miijangoji moɗon dow hello amen noddirtego page Facebook Sidjo Tamani ngo.
Tamani
suudu saria leydi meɗen ndi nantini jaabuji woteji gaɗɗi ley laamu ansungu o. Ndenno e ley ɗiɗo jaabuji ɓe kolliti wiide IRD kañum e RPM hani yaade e deuxiéme tour. Ndenno oɗo deuxiéme tour ana hani wadde ñande capantati e go'o lewru janvier ndu. Sakiraɓe, kumpite wiide ila ɗiɗo basiji waɗi ɗum woni kasara gaɗɗo ñande aljumare ɓettinde nde to leydi Burkina Faso to. Ndenno yoga e dunke en kolliti wiide ana wajimbini kala e leyɗe gonɗe dow lefol sahel ngel ɗum woni Mali, Burkina Faso, Niger fa yettoyaade e Mauritanie e ko nandi e muɗum. Ɓe fuu ɓe tinnoɓe pawdira bawɗe mabɓe fa ɓe ndenta ɓe ndena lefol sahel ngel e manggal muɗum fuu. Ndenno kanko Cherge Daniel o jeɗowo haalaji o mbindowo dun dunke andanɗo kabaru ndenagu ley sahal leydi meɗen ndi. Kareɗen ko haali e dow faccitago Oumar Waygalo.
Il faut s'attendre
d'ailleurs. Eɗen mbawi jondirade janggo hono ɗiɗo bona nandaji ngadali nokko sabi desa ji hono jiajin kobe be ngurino e be jahata e be lanyali nokkule de su tidallaji ngondi di mali di kebna ka dabare tay de mbay wiide wakati joni o e mbay wadde bonandaji mabbe di do be gidi fur so Burkina Faso kanyo fa yottio leedi ko duwardi sabi nyaloma hande o neddo waawa famde fi hono boode de jogi den de sina du woni yimbe el wobbe kanyo e ngato so pabo en sa ji wakande bonandaji di ngeddo mali do de armi mali o kanyo adi fuddo golle so armi franco wori faabi e bonandaji di putto Burkina tonde sina armi franco yoka e mabbe duri leedi mali di so jehi wallo
de nord du Mali pour agir
elle odo kasara ngaddo to Burkina Faso to nyande aljumaare bettinde den leedi yankobe meden jongitibe leedi Burkina ndi saabi basiji di be kollitiwde kambe be kebi hen tidallaji mawdi fasane yoga e mabbe kay nangama jati den dum wadi so be ngadi wullitango fewde e laamu meden o tinno fiya kala dabareji kandi fiyede fa be jawna kabaru kaldal e kawrangal fa kambe be keba be ngarta e leedi meden di den kanko Mohamed Yusuf o goto e horebe yimbe leedi jongitibe leedi sahal leedi dum wonto Burkina Faso to kero den ko hali e leef do faccitango Umar Waygalo
mali ko be jongitibe gobbe to Burkina Faso tobe wakati jono sa e hono bangal nyamdube ngana tampube ka wakati jono o jam e deder woni ko walaali nokko wakati fuso bonendi ngadiide nokko o sina nokkuji mabbe de naate heddebe lawe aisa jewi dun ne dun wonon ko jama o huli wakati jono yimbelbe fu kolliti widan kaaja yirfaade e ngenyaaji mum ila bonando to Burkina to le aljumaar jabbi nonde yimbele dun wonon jongitibe gobbe tombe tobe daaki to so be ngarfa be jaha be kebata yardo hono be jidirno fese be ngarfa be jaa e metruuji te dressina be jatto zanar ba ngabbe gon to kanye kokkatabe ereji be kani yarde jango du so be garti so won do be kaaja yaade sinabe kokke ereji sonado be bawa yaade fi nokko wakkati jono wada noddango wiide jeewe yel hono dum haani yawni red yel himbe be faa birfito e ngenyaaji
sagrabe kumpite wiide battu keri do totondir ngowido do kabar totondir hakillaaji do kaldal e kawral fuddi ila kenyen do bamako do den no suudu ministre kumani do rewrintinde bibbe leddi ndi kanyu do UNESCO fawndiri bawde mudum so be landini o do battu ele batu o ko jali e kabaruji di fu fawike do totondirde hakkilaji fa yottade sekude laabi mbawdi tabede ko hani sabbe binde jam nyibudo e leedi meden di nanno kanko Ali Dawo o goto yimbele gollobe e leewi walde UNESCO nde kero dan ko kanko e horma ko faccitan en
aya hande mi ngondi no karugal hakkilami jati la nadno fami ewa no anormali jati yarta fa karol gara mi mirano mi ndari no mi fu gaddo UNESCO gaddo Nations Unies fami ngara ngara batu e lay batune merno programme goto programme culture la paix fa dubi joy e nuna radio television kay di fu mi narano fami warano hon fu ngarano merde mama kay fa kidal fa mali fu ngana be njola men e ngayono so ngajini jati ko mo ngal fu annar batu ko sawwa wad famin yalla
dano sagrabe kumbite wiide kanko notirteedo Hammadou Ginde o kanko laati horeejo suudu kuram Mali dum woni EDM Mali o dano be kuliti wiide kanko lonti doro berte dano kanko Hammadou Ginde o kanko wonno horeejo jokko kumanido biltude kabaruuji batuuji fa yottoyaade e gineeji EDM SA Mali o sagrabe kumbite wiide figol ballon ana woodi le wattu joon o le kabaru chan dum woni hono figol ballon le ruunde Afrique de dum woni fiobe ballon be njaltaayi e leyi Afrique de so yaha le leede mudum so yaha e leyde godde dano le wattu joon o Mali e Uganda ana wondi e fiide hon fu e mabbe nanni biingaaji diddidi
stijo tamani idhali nion neurobien de dualen one sweat and one royaume e
sagrab ye won ko woni e region gaaji meden di en puddiran to duwanzan to be kolliti wiide rafindenaagu o ana wondi hebde sembe ton fa sanne sabi ila fey kenyen yimbele jon en kaborde palike ton julaabe be jaadi ko foti e million gaaji didi e le on wattu jaati hono odo bonanda jaati wadi dow lawol hakkunde nguuma kanyun e takuti le dum wadi so gendarmerie mabbe holliti wiide be gondi e fiide kala dabareji kandi fiede fa be huncan hore rafindenaagu o nan en jaran fatu buram tobe kolliti wiide batu keri do hakkunde jaalin en jowido do kabaru jam e deejere fuddi ton kenyen nan odo batu hawrintini horebe diina kanyun e sahibe pawido dum woni e totondira hakkilaji ko nayi e leedido golleji fu waran fawade e dow sekude laawi bawdi jokkede ko hani sabbi binde holare e hakkunde jaalin en gombe ton be nan walde gon gube murtudo notirtede gacciade kambe landini ngal do kawritam en gartiran fa do kitadobe kolliti wiide walde humaninde yirwere ruunde Afrique de fiidi fuddi fiide dabareji kumaniddi hunciande hore burundiral ngodungal hakkunde rewbe e worbe nen dun wadi sobe landin ton kawrital fuddungal kenyen nen ngal do kawrital hawrintini ko foti yimbele temedere faada mudun faabe tuttundira hakkillaaji fa yottoyade be pammina jama o do kuttoji tongidi do o do kabaru nen horejo walde de o holliti wiide golleji goddi kasen waran jokkitede le balde ngaroje de sagrabe do kadeten hande kabaruji meden di ka patinjeeko yewtere meden dan heddi.